darkness to light. Jesus Christ, my Savior. Ready as again. Ricky Fenimo on the beats.
Damu yake,
Yesu.
Damu yake,
Yesu.
Damu yake,
Yesu.
Ili woko wa dunia nzima. Damu yake,
Yesu.
Damu yake,
Yesu.
Damu yake,
Yesu.
Ili woko wa dunia nzima. Kuishi bila Yesu ni shida. Mutafute Yesu mupokeye. Mupokeye Yesu mwana wa Mungu. Utasamehewa zambi zako zote. Nilimutafuta akanichagua. Nimebarikiwa usiku na mchana. Ameokoa maisha yangu yote. Yesu,
damu yake,
Yesu, damu yake,
Yesu,
damu yake,
Yesu,
ili woko wa dunia nzima. Damu yake,
Yesu,
damu yake,
Yesu,
damu yake,
Yesu,
ili woko wa dunia nzima. He's knocking on your door, he's looking for you. Open your heart and receive Jesus. In the blood of Jesus, there is love. In the blood of Jesus, there is peace. In the blood of Jesus, there is freedom. There is power. There is power over everything. In the blood of Jesus, there is hope. In the blood of Jesus, there is healing. In the blood of Jesus, there is salvation. There is power. There is power over everything.
Damu yake,
Yesu. Damu yake,
Yesu.
Damu yake,
Yesu.
Ili woko wa dunia nzima. Damu yake,
Yesu.
Damu yake,
Yesu.
Damu yake,
Yesu.
Ili woko wa dunia nzima. Uganda yote tupokee Yesu. Kenya, Tanzania,
Yesu.
Burundi na Rwanda,
Yesu.
Afrika yote tupokee Yesu.
Yesu.
Damu yake ni dawa. Damu yake ni ushindi. Matatizo yote
Yesu.
Tuyape Yesu.
Yesu.
Shida zote
Yesu.
Tuzipe Yesu.
Yesu.
Kuna mali, kuna raha ndani yake.
Damu yake,
Yesu. Damu yake,
Yesu.
Damu yake,
Yesu.
Ili woko wa dunia nzima. Damu yake,
Yesu.
Damu yake,
Yesu.
Damu yake,
Yesu.
Ili woko wa dunia nzima. Damu yake,
Yesu.